no ye timu yange abogera muve kutimu yange etimu yange kwe mutima gwange ndiwulira muyeringa mujasi wange
yo montes
etimu yange jagala kubanga lyesanyu lyange ze mwefunira okuvola timu kyempagira awo banga kute mugwa osanga omuntu wa timu yonga wadde muli eye bunayira omukwatanga mu ngalo n'omubuuzo kusinga okumuwandula amalusu okweroga ebwe n'empalana ffebyo twabigoba nga tukyali bato okulwanagana ffebyo twabireka tuli baddemba te nga twagaliza eno ye timu yange abogera muve ku timu yange etimu yange gwe mutima gwange giwulira muli eringa mujasi wange eno ye timu yange abogera muve ku timu yange etimu yange gwe mutima gwange giwulira muli eringa mujasi wange abaana bamani yumwe mugamba mutya musise nnyo enduulu siziwulira abaseno babajoze nnyo kati yesaawa mubala gw'omuliro Liverpool, Man City, Aston Villa yensumbui Aba Chelsea mwe mugamba mutya muri kuchitufu timu mpanguzi Abana baseno ngalo ngalo muri kuchimeza timu muzirebya Mulwana kufa mwe mulemede yogwe munasura babala gomuliro Eno ye timu yange abogera muve ku timu yange E timu yange kwe mutima gwange Jiwulira muyeringa mujasi wange Eno ye timu yange abogera muve ku timu yange E timu yange kwe mutima gwange Jiwulira